yande joy no yitori minta sappo e joy do andani studio kalangu habaruje fulfulde ko li jawone mo habaruje fulfulde hande sembe habaru no hala laabi nenaago ko ado to nan dara department mo walam e do nodum wadda gacce sanne yaade e filla janginol en nanan jangino goto no en torre dum no yahna warta non ni fawari jondu en garta e do filla ko darto mobel chaamugel do en gallu nyeme ko fellide yite himbe buli mayi fa kewi en nanan ko fawar jondi ko na fedde sukal umatore haali do fi o en ele kabaruji di yawtare men pinna hande studio kalanguna yara en tan karma nokkuto jewditte faande neddo goto lati no wada gobal chukabe na himbe du ko na fu o heba sedde on nafa mo o nafa du ko ndan koreji makko simana amadou kan janganta habaruji furfur ko jahirse mo goni ko puddirte la baruji di andani na tawa hono mobel hono himbe gollo yete APBE kanyi e faware jondu konda ni hon latibe du konda an e fedde latine kandu konda wono na dar do fille kon dar ton himbe latibe ferebe ngari jodi no kuji den endan be endan won ko mobilay mu en ada to wete fane ta barbare kandu wona to enda ayeru region mo tilaberi dundu konda himbe no lati be ngari do ngardi e malfaaji be anda ka ka en ngari ngardu konda do moteje tati ko be jippi non ko be nangi mo bilaadi en dan be dilidi ciagal mundu konda wonno ko faane min andina on kaado halani andin do min dum kan wonno bandi mi taato en dan der region mo tilaberi honto wete ayerton en dan kanko du konda andin do mo ni woni hon neddo kaw jiido fawarjo hoggo nokkuto fa hande himbe ferube en dan gonno joodi ton en dan tabarbare ayeru noni faware jondu konda hara kondarto MSF kan wonno fedde hono loktoro be duniyaru kayndu konda bi buytan golleje mu ender region mo tilaberi dundu ciagal ni ko wadi e balde nyandi lewru me ko jabbi dun enda tawete fa hande ni wayda bangu ko lati kan wona ender region mo tilaberi nokuto mobilaji mabbe didi hoja kambe du konda wakati mo ngol ngadi jahangal kambe minister hawjinde cellal bibe adamabe ender nokuje den enda den dum wadi ko fande MSF oni ko min kalde kokko habaruji mudum kany won ko hala ni mi halaka o winde ne wajibe bi witan golleji mabbe din enda ton sabu hunde wela libe fe seeda ciagal majundu konda ni me janci dum du konda sanne hunde ko wadra ni enda dum wonno to nyange yaade himbe lati wonbe no wadda faaba e himbe je tawabe le nokuje den non ni faware joni yerno kaldur na den hala ton enda walam kandu konna laabi ndena ko jaadi enda hunno ko laati lindubinaade sappo e jeegon ndon no wadda faware jondu konna ni hono teddirka yaade e filla golleji kewdi no tawa der mundu konna golle jande nene ne ka wi amato himbe murto illu yande jeddi futuro fa yottaade yande jeegon subaka dun don dum boyi wadde ton endan e lindubinaade sappo e jeegon biimi on nene ne ka dun don waddi ko habar jande de dun laati sattorma jangino goto laati do kany on enda ni jotana walam ya jangina kiloji jeddi hakkudo mudu e walam na wuro godon o wi hunno ko latti mo satorma sanne Boubacar Mumuni nani yewtorde enda ko halani bandi min jaato enda jahangal gam batte nani habaruji enda Habibu Garba
you said a 7 kilometer de walam
kiloji jeddi heddi walam janginam do motoji ham amma labi joddinol hakkilu fukkingo cingade dal cakantaraje den gatta degon sey mi nyawla komiya demi yahi do sey mi jippilaw de hananon sey ni mi wala do lawo gan yende jeddi futuro wi ato moto yilo dal cakantaraje den lebbi tattati do labi di gonano cingire miden du oni min gi hakkilu fukkingo warti dal cakantaraje den labi di itama gan cukabe jangobe be tan en ni buri tampude inde dimma ko jangina dum ewama do hemre fu la soitatu e sappo fu jangini dum
aménage peut-être à 70% du programme de l'année
non wantiri hono ewobe yiltobe andal duniyaru be leydi France kaindu kon dido woni ko fa hande diwta de leydi Benin to wete panjari kandu kan wonno ladde domande endan hawtade ko wete park W noni nene himbe dobe ko be kojaadu kondan hono gonnodo yeso mabbe no no fa hande gonno yeso mabbe do to bon enda neddo leydi Benin kanka yiama to wara jaati himbe dombe do ilube kojaadu hono mata ka yoje mabbe kano woni hunde enda hunno ko lati no wawi wadde sadorma sanne yaade yiltobe nokkuje den enda dum wonno ko fa wari jondu kondan ni hono Anafi Suleiman lati kany o enda won kawjinaado fi ko ndartu yilaru andal duniya der leydi Niger do enda o haali dum wakati mo fa hande bandimi gungu Muhammad Dantani noddimo challalul
ça a un impact sur les touristes d'origine française.
Idum butira sembe jila ki tubako be misali tubako lede faransi e lede go ngam warobe no jilo ben hana leedi worri gonno jua kada ndu dum hadi tubako be jilo der cekantaraaje dum dundu wadi ko bi umi no hani dum tayko dum dara noy wadi ko be tawa ibe jilo der cekantaraaje ngam tubako leedi faransi fu wi ama to yehu der no kurete amma jeyado leedi senegal kenya en fu no bawi jehiton tubako be min kolle dum en jehaton min adataabe du min jaara dan leede mabbe kadi be jeha
der ambassade on mi cette zone sur le rouge
nonni faande en ciagal hono bonanda ko waddo en ngal nyeme hecci hanke nonni ko mobel latingel hojuno nebbam sande nebbanda ko himbe wuro ummi wi haa faaya hojja nebbanda ko mobel nge felli himbe chapan en joyo en jerto mayi dum waddi ko faande hande de enan bandi mi beten Nafisa Adamu Sirfo o yew yoy hore jo hono fedde sukabe ummatorbe leedi Niger gam batte faamude kambe dum tawata mabbe irni e bandum Aliyo Umar woni hore jo mabbe o haali o wi o mo noddo yaade sukabe acca yidde hono faala dum ko waati be durodo ko nanni be paamade ko nan ke leedi endan hono sadorma golla sukabe kanyum waddi hon dum e bandu enen kettini Aliyo Umar.
Dans beaucoup de pays, lorsqu'un camion s'y
terne, les gens qui ont été éloignés, ils ont été éloignés. Mais ce qui est le cas, c'est que les gens qui ont été éloignés, ils ont été éloignés. 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 E company soni dep miden yewtinaade no wade ko essence sarandi o acci sonnede do der hubere nyame min pirtan ko e cugabe ummatore do ko watta e boddake hidde faala be tittin kino be golla hebe leedi meden
yaa la jeunesse travaille pour qu'ensemble nous puissions développer notre pays
nanni wakati gonden ciedu ngireto o endan wakati no latido nyamiri jawdi no sadi sanne nene durande wala ko durande wala du konna ne sadi sanne yaade e duro ben endan der leedi men Niger do dum waddi ko min jewti be tedo Burayma Dodo horejo arène do filla ko darto hono duro ben enda o wadno noddangal yaade gomnati kanyi himbe wodu bawde fu heba tay dum hebi dum wallondiri duro ben du kondan keba hono faware jondu kondan ni fejjina jawdi mudum en ketno yewtana makko en biyata Muktaru Hamadu
adandi wakati o kan woni wakati chattudo gama gene de le gese ladde diamdu waragina wakati di nanda dubi gom ella dungu tawa hudo wadai hikka no kuje dudde kebi hudo ba ko no wodi to wadai hudo du tampiri hikka nanda ta tampiriji bitidi dito saini hikka nanda de no diam fudata no toba ginan da diam dam juti warai kaifu no torran durobe sanne odon andi handen gama konuji konuji di himbe gala no jaha to muyi fu on waɗi ko hikka en anda ginan dabare de non ko min bawta wiide ni kan woni arena hoji anniya no tokkan ƴeewa toy woni wala gure to na nyamata to tampiri wonno ɗuuɗa min kalana gomnanti min kalanaɓe e balliraɓe har doobu
nonni won ta filla dabaji ni waddi hono tuugal jawdi ko waɗata enen département mo Boboy région mo Dosso waɗi no hanre no woɗiri yerno faane docteur Issoufou Soumaila Kawjinaɗo filla tuugal ngal haaliri o wi saabu kulle mabɓe fuu gaɗi no hanre no woɗiri nanni yewtere min jewtidi elum to endam birni gawri
au niveau des bovins, les effectifs étaient de 150.
Nay ujunaji hemre e woygu e jeegom e ko deki kana tufede. Amma minen nay ujunaji hemre e la soy tati e ko deki min tufi. Bey e bali ujunaji keme didi e woygu e joyi kan en min tufi. Tawidu keme didi e woronje e ko deki ministère on wi tufi. Denne min jawti dimma bi ado tufi. Da ministère ka wi ana do hemre fu tawi la soyi nay tufama. Ko buri hoynude tugal hikka gal du woni. Batte tugal gal kebake ko yori tawi duubi bittidi din sa himbe kedake wakati den ko batte den ke o gaddi himbe jahatu fo dabaji din hikkani himbe tittinkinake du sanne no tugal gal wadira duro on hokkete derol tugal gal derci edu jowrobe ben kan amin ko kata derol tugal
le chef d'équipe délivre le certificat au nom du chef de village
tanan d'accord ko nan ko wattu ujunaaji chapande nay kany won ko heba e ndar million jeego gonno tewte gam batte hono faande nangude itte e ndar leydi endan dum won ko kawjido filla itte ton enda haali nenne ne kay du region maradi won ko d'accord tawa dum du kondani waddi ko fane sadarma ko tawa hen enda na jeya e sadarma hono salade yobude farje itteden enda sami kakale lati kanyum won kawji do hono filla ko nart itteden enda nan yewton do waddi e banni mitted adamu umar
en gaddoga kama yeda muke
seni yewa men der ladderi den jangal bura yobede dina le gallure den jobol jangal le wuro dakoro ko min kani habde milioji joy e ujinaji hambre no amma min bura million gote ujinaji hambre ko min kebi denne dum holli ko nimbe ngala no joba jangale non mida watta dande yade nimbe pama ko jobol jangal no tilsuno nda yobe jangal hatta yade meri haloyde goddum mane jia gollo meri gon jenna dum seni nimbe jobi jangale min gidana be tokka be gi'a to min goni mi den gatta cede den mido watta dande yaade e be njobay be kabba aniya wara yobude dem mu seni min jehi to mabbe yamde be ko wadi ko be njobata jangele talka be bitana derol resi goni ngala no kokke lami be ben do bi ameri hokkay dum en resi dum wadi ko min kokki jowrube wuroji ben fu resi
mum bashi resi
non tirto enen tawade ko nan ko watto milioji sappo go kon yarte fa walite himbe be ndiyan nyamuno hitan jabbinde endam be gonanaade ko na hoggoji mawbe hoggoji chap kemi jeego en joyon hono ko fa hande bandi mitedo aliyo buba alaji aliyo bubakar kan woni horejo mabbe o hali halka en warte fu kanko woni kawjinaado cendo majjum
mui musu ginanda ni min bali tiribe far nyamdu wodi du min gadi tokkitaaki far cellal balli mabbe min kokkibe ceroy seeda ko be codirta daddaaje e kulle gere ko be godi muraduuji mu en jondo far ceede balli titede den le wakkati moni be tawa o bambu don wala no jona min gere ardido fedde hawjinde ballaga on gouverneur enimbe biroji pelle den min gadani be hisabu ceede den fu min kollibe ceede keride den ummata konana milioji sappo go e ujinaji la sojinai chagan mun min limi badeji dindiam nyami dinfu min kisake min dari der bade cuudi tati ko sami der mum dum fu dum ummata konana cuudi keme jeegom e joyi denne milioji sapo e go e ujinaji la sojinai din fecca kenana akune cuudi keme jeegom e joyi dim suudu fu hebi ujinaji tati e keme jeegom e buddi la sojinai
bibabu de la 80
le yewtere men pinno hande en kali halten na karma hon neddo ngado gobbugol himbe gobbugol goldu konna nina waddana mo sanne mo wallata himbe fu wita kana adamo mo tire ado yewtere makko kanni kanko e balkisa tahir
ko min karma cukabe ummatore mun no tawa der golle jungo iri iri ko beydata neddo adamu indirtedo ado ko ferder wuro karma region tilberi
wayo tambol ni woni gollal
tigo
illa de naddon ko feraku gu
cabi mo didan gade
pembangol mi wadi ko watta duubi jeddi na jeetati ko kitimidin to mawdo am bi'eteedo Hamza Kicha kanko woni gado ko fer mawdo le wuro karma sukabe hokkano kam mido femba na ko jungo an darti em ko nyimdum wala dum wada njoppumi
sitene ayna
iri arde gollirton dume woni beedare sadorno modon der golle de
machine ke sinti
machine mo puddirin pembol nimbe on mi wujidu non to goddo wakkati jigom mi do soda beleti ko buudi laso ko bikko nayo tawa der mudum mi nyallida e mun de mi hebi nimbe dido na tato sai jango nonni elu mi do soda no beleti ko buudi laso na e puddum sodude pakeji didi hala ka kaltanka pakati jimu jeddire ni wadanta kam no puddirmi gollal annino ni machine ji pemboji din nyame cioda mi dum beleti ji din tan cioda mi der nyalomo goto neddo no heba nimbe laso ko warta fembo da wadi sa non sappo be jobata be to du jobata to buudi lasoji didi ni min pembirta pembol nini lasoji didi di min japta nindo no kepora wabe senedo wadi sa be kokkata dun chapande tati sengonga mi hebi na fakka der mun sanne ga andede der gollal bu mbono kebal a fottam wabe nokkugon mojjane hunde ko amilay handen der mun jogori mi baade am wabe du mi da humtan dun haade mudum der gollangal neddo yetta Allah
wo fangaxine
de dade de gattata e bandiraabe maado sukabe be jonde ni weli dum en
wallahi ken kayte
to no dangangal ngada mi yaade e mabbe ni woni neddo durwa waawa gollal jungo gan ko sakiti dum luma ko wala no jogi nimbe ko hani kan woni ekkitaade gollal jungo nyotol tela gadol ko affaire en no wodi kasin gollal suudir ankani golleji no heewi ko hana luma ko de neddo waawi dum wakkati am fu non nana forte em se hebi gollitirdum ne murado fugasi
kul murado kul ban
no wontiri den ne ka fadde men timmini min andina on ni wakkati wakkati on nana radio no daro daro studio kala ngono andina on ke dum do wona e do fila ko wete satellite fa e do kamuton enda sala jabiidu kon na on nanoma fa wada habaruji studio kala ngudo kaadi assalamu alaikum mbalen to jamu.